twese mukama totuye yatandika mpola mpola nga byampola olugendo jetuvudde nga lunene ebintu byokoze mukama bikulu labo mulabo mukubi omuswaziza yatandika mpola mpola nga byansonyi twatandika mpola mpola tutyo mukwogera ku mukama ekyo kyansonyi kikuvumya bwenna nofa okuswala nalyoka ne nkusenga mukama nalyoka ne mbivaamu ebyo ebyensonyi wayamba n'onkwata omukono nonyweza munjala mupewo munjala ennyingi era gwe watuyamba watujjako ekiswalo n'otwambaza okuganja onyeza ebiwundu mukama otuwonyeza otuwadde oluyimba tuluyimira na munguudo tetulisirika tetuligunira kutwerabiza gy'otujje tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye luno si lwa mabanja kupangisa oba kusula njala nedda luyimba lwa kutenda na kubabulira byonna ebirungi byonkoledde mukama otuwonyeza byonna bikulu byonkoledde tuluyimira na munguudo tetulisirika tetuligunira kutwerabiza gy'otujje tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye nze nali sigenze na Kampala kuzimba nju nali nzize nkomawe Busega nzireyo mu kyalo onyize ebiwundu laba yomo kama kyonyeze laba mukama otuwadde tuluyimira na munguudo tetulisirika tetuligunira kutwerabiza gy'otujje tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye ng'ogyeko okuzaala baana bange obakuziza ogabiridde ne basoma mukama saba obakuume nga bali bumu batyenga gwe mukama otuwonyeza bonna batyenga gwe oluyimba tuluyimira na munguudo tetulisirika tetuligunira kutwerabiza gy'otujje tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye baliyitibwa zadde lyoye yatyanga Katonda mukama nkusaba munnange obenga Katonda mu bo onyeza ebiwundu mukama otuwonyeza otuwonyeza otuwadde oluyimba otuwonyeza laba otuwonyeza tetuligunira kutwerabiza gy'otujje eyo wala 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 tuyise mu muliro mungi era mukama totulese alibambi yani alitwerabiza okwagala kw'okungi kuba ntegerayo bulungi ntegerayo bulungi gy'onzi gye ntegerayo bulungi tetulisirika.